yamde joy min taji sappo e joy woni ko Victory studio kalangu kibaru jumane fulfulde ender ko kibaru jumade nimbi en fijo hurfare fuddam hande to enda ingal mer mo zende kando kay fuddi denda pusol bitikaje der gallurende nanni denda mbi en pide latol bal gadol denda mbi en de jombi la taala hewtini e no don sirie faawa de der leji nanni yewtere men pindinen hande ƴewtana do nawalla gite mo biteɗoende francire glocom kodi jam hirti ema oumar hamma yettinantoɗo ende kibaruji moɗo e filfilde mbiyen ni fijo hurfare ngo duuɓu junayyi ɗiɗi e sappo e jeego inditirtengoɗo enden kirsale fuɗɗi hande mbiyen ingal nder région mo Agadez ɗum ɗo ni waɗi mbiyen hooreɓe laamuji e fahan duroɓe no tawa e nder nokkure ngel ɗuuɗal ni hikka mbiyen duroɓe waroɓe ɓe nin ɓe noon laatiɓe ɗenda ɓe ndiyam yehi waɗanoye bononde sanne yerno maire mo ingal o wi ɗum ɗo ni mbiyen laamu walliriɓe ɗenda ñogi capanɗe tati e jeetati e nayi ɗo enda ko mbiyen fawade joni capanɗe jeɗɗi e jeegom yahde ɗenda jankaaje nogas nanni fandem ni mbiyen nder département mo ingal ɗum woni ko mbiten région mo Agadez mbiyen ni fuɗɗan ɗo endam hano fijo hurfare wiyetengo kirsale hunde noon ko laati ɗo endam fuɗɗa kimum yehi waddoyɗo endam ñaw wiyetenguɗo endam taw ittangu nder département mo cintabaraden yahde tasara ɗum do ni mbiye nder région tawa ɗon ñawgu yayiwa hunde noon ko laati ɗo endam ñaw wonguno addaniniɓe misali bononda sanne dey noyi laabi ɗi hoƴa nani ko biyeteɗo ɗenda Hamza Nakka Kale hoorejo saruji kawjiɗo margol leydi ko wiɗenda bandimi sumana Ahmad Tawaɗo
les mesures que nous avions prises sont
labi dimin koji kan woni kumpintinol nimbe hedde kerimen kambe departementji wondudi nyawuji din hano abalaka cintabaraden e tasara min jahan wadoyde hawrindeji der wuroji heba min kolla nimbe noy ngata ko kisa na walla daabo badu ni de yama nanguɗo nyawgun tawe yarama lokotorore law amma hana dome ga nyawu daabo ngo yida ka dome dabbaji gonduɗi e nyawgundo hanana padde balɗe lasoji ɗiɗi toɗi ndillu hano dow filla iri nyawngu nimɓe kana ummina hakkilloji mu'en e kumpitol ngol min ngol miɗen gaddanaɓe ngol iɓe mbawi hisude na walla daaɓo
éviter la contamination vraiment le danger peut être écarté
nanni fanden kote nder région mo Agadez ko laatino tawda ɗo enɗa illu sappo e jeɗɗi yahde nogay e goho lewru septembre hawrinde jande andal dow filla haɓo leñi e leñinoni ɗum do ni mbiyen conseillé ɓe capanɗe tato ko tawa nder commune uji Agadez dabaga ader bisnat ingal icciro sérin ko yehi heɓoyɗo enɗa jande andal nde mana majjum kam woni heɓe ɗum ɓeyde fawoɗa dow filla tawe potal warti caka leñi ɗo aluman tanko o woni niɗɗo janguɗo nder jande filla haɓo leñi mo ONG AD Tamat nani ko widomaccu
on a amené durant 5 jours ces différents participants
min gaddana hawrinde balɗe joyyi nde nimɓe commune uji région mo Agadez kam woni dabaga ader bisinata ingal e tirosérin tawe ɓe ekkitake no ɓe mbawi fonditirde rafi potal caka leñi ɗiɗi ko hani du tawe mawɓeɓe e hooreɓe saru siji ɓen ƴewtino fawoɗa nde rafi potal waɗi ɗum ñaame batu heɓa ɗum heɓane mosola gam mana hawrinde nde fa dabareji keɓe dow majjum yaka nimɓe jaha na tana leñol ngol acca ɓeeton ko yiɗa bande rafi potal naati caka leñi ɗiɗi no yiɗa tawe ɓe jafondiri gam nimɓe noon wonduɓe wakkati
allahfu
gaɗa wakkati ni jande andal nde yano waɗano bandimi mbiyeteɗo Asuman Shina yehi yewtidoyɗo ende e callalol niɗɗo laatiɗo janguinaɗo jande andal nde kettinenande kowi
ɓe kolli min laabi kewɗi ko waddata rafi pamlal caka himɓe he ko hisinta himɓe fitinaaji nanga illa nder ɓaade faa tuka e himɓe ɓe kawtuɗon wuro e caka durooɓe he remooɓe. Min gaddi filla ɓulli e forage watte nder jonde durooɓe ngam woyirnay heɓe. Nyalooma nde ƴeewaama jon en kaliiji no nder majji wattaa ko bisa naata bonnina, jon en bisaagi dow nanga bisaaji nganta bonnin. Min kokkaama andal minen do faa min puɗɗi minen kokka himɓe andal ngal min keɓi. Moy fuu yolbinana bandum min pantinanɓe ko duniya won nder mum.
Nanni faa ha mbiya Mary kando kaymo zender hande subana o woni ko fuɗɗi gollal pusol ɗum woni ko mbiten ɗo annda nokkuje laatiɗe ɗe jomɓe butigaaje njey nyiɓoy ko ngala dow laawol. Ɗum ɗo ni mbiyen wakkati ni ɓe puɗɗuno ɗum gollal ngal ɓe puɗɗanangal ɗo annda yeeso to nokkure wiyetende o kogar nde zender. Ɗum ɗo ni nin ɓeɓe ɓe kokka kena balɗe capanɗe tati faa heɓa tawe ɓe ndirdini butigaaje maɓɓe. Docteur Bashiru Sabo maire mo zender nani ko wi bandimi mbiyeteɗo Ali Keita.
Nous avons commencé l'opération aujourd'hui au niveau de l'autogare.
Hande min puɗɗi golle ɗen min puɗɗirana luumo goloreji dartum ɓe andinama diga hana handen min gaɗana joɗa kalen to min andiniɓe neɗɗo fuu gonɗo dow laabi gomnati fuu anda to fa'i tefa nokku mum. Nokkuje no ɗon ko nyiɓa ɓe kota nder majji min geɓata kaden ɓe joɗo ɗon. Ɗum waɗi min andini himɓe neɗɗo fuu mo fii o ƴeewata ummano hoore mum no ɓuri ummine e sembe ngam wuro gon wonni. Lewru bumburu kammin kokkiɓe ɓe ummo goduɓe butigiji dow laabi ɓe kota nder luuɓe nokkuje no ɗon. Mo wiɗa yaada nder luumo waɗa butigiyal mum nder ɓaade mum itta dambugal ngal har yaasi daane no butigiji ɗi nyiɓira dow laabi fonditol ngol fuu woni wala min jaɓata irini en kaden.
Nous ne pouvons plus continuer à accepter cela.
Hande subakani fedde syndicat jinganoɓe ɗen ɗan commerçaɓe hoƴoɓe no wadda e hoƴoɓe no yara nder gallu meɗen ñamey ɓe ndesi ɗerol murtere ngam batte hollude mettorgal ɓernde. Ɗum woni ko mbiyen wakkati bononda o yano waɗoyno nder gallure meɗen ñamey pusol butigaji ɗe e ko nandi em. Ɗum do ni ɗerol maɓɓe ngol murtere maɓɓe e yaadu metta ndu ɓe gattaɗo ɗo altine garowo lasso e jeegom lewru septembre waroru ndu nonni. So hande subaka oni min jeyi min jettude e Moussa Alhassan tawaɗo nder fedde syndicat maɓɓe o nani ko wi dow maccu.
On va montrer à la face du monde.
Min kollan duniya fuu nder burtaki kimin gatta mettorgal ɓerne amin dow komin gaɗana. Arande min jehi suudu kiite hawjiine e filla séria lumoɓe ɓe kolli min koɓe bawta gaɗa mum min noddiɓe to suudu kiite jonkay min doman ngam no haani min koke hakeji amin jaɓaɗe ɗi. Gonga non nokkuje non ko maral mum woodi kaddi amma ɗume waɗi ko lewru fuu minen joɓa sokojem wakkati mo ɓe kokkimin on kam fanɗi fadde ɓe umminta himɓe no haani ɓe kokke wakkati himɓe ujunaji he ujunaji ummina ko hollaka fuu to jaata
sans leur donner une place.
Ɗum doni faande oɗo mbaawi hettini e yewtere faransire wiyetende ɗo enda forum studio kalangu yamde jeegon e mintaji capanɗe sappo e joyi don batte bononda gaɗaɗo o. Mbiyenni faande e nder kibaruji meɗen ni fedde lekkoliɓe jangoɓe ɗo enda kamɓe du ndesi talkuru murtere balɗe ɗiɗi nder leydi meɗen Niger. Ɗum ɗo ni dartana ɗo annda mbiya hannden lasso e tati lewrumen septembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom gaɗa wakkati ɓe nganno ɓe nde soyno murtere maɓɓe lasso lewru septembre wittinduɗo. Ɗum ɗo ni ngam batte ko ɓe ƴami laamu e ministére hakkilinde filla jannde ɗe fay gotel yottinaka yaade nokkuje maɓɓe to ɓe jangirta e kulle puɗɗaɗe ñiɓede ɓe jottinaka. Wakkati wiyeteɗo Seyni Sambo haaluno nder majju. Noni faande ni mbiyen ɗo enda ano filla syndicat jinganoɓe ɗo enda golloɓe nder lokotoroje e murtere maɓɓe yehi waddoy ɗo enda saɗorma mawɗo e nder nokkuje to tawa ɗo enda nder laddeji. Ɗum ɗo ni mbiye lokotoroɓe tawaɓe nder laddeji ɓen fuu jeyi caloake natirde nder lokotoroje muɗum. Ɗum ɗo ni nden koƴi misali nder commune mo Mokko. Wakkati bandi min mbiyeteɗo Dawda Hassan yehi ndawroyi ɗum waddani nimɓe tawaɓe nder laddeji ɗin saɗorma kewɗo.
Min tawama wuro Mokko, wuro wonugo kiloji sappo e jeeɗiɗi e doso. Dambugal lokotorore himɓe gaɗoɓe sappo gari tefade safare. Allah e murtugol rokkotoɓe waɗama dey ɗum welayi jo wuro gon.
I kai manni garson
min gari subaka min tawaybe dum welaymi min yami ko wadi be gala ibe golla wi a der murtere be goni min bi jam gam murte loktorobe woda der wakkati na wallaji min goni e jobe gam be keba be gada gollal gasuma
ko kari ku go irse
gada ko odillo kiloji jowe tati e koingal tilay zara soyo gam suka makko tufatake hande
so izaina yise kalma tamo wor
jom bibbe anni no pukki ko wala mo nyawto tabe wadai gollal gal wala na wada bibbe amin no don tampa minen himbe ladde no don no tampa min gala minen nana beldum
isiga makani
amadu no wuri le wuro mokko handen tan wi'i ko wada dum
ayman be hallo
mi ande hala lokotorobe no nata der murtere dane na wabe gombe no pukki der kaliyol gol be beydane he jobdi mabbe gambe kebe be gada gollal gasungal
kanu goyo geti
hande alla e murtugol gol hani hanta de Ibrahim Garba Noma ardido golle sendika sinasat wi ko gadol majjun no elawol majjun
nani fande bi e der kaberuji med ni batte pide bal itondirol gadol to ande der leydi Madagascar le jomiri la tala jabi go le rume octobre warodo dum waddi do na chaka pelle men sukabe famarbe wietebe mena kade e yahade to ande sukabe fiobe der leydi Gabon Libreville dum doni bi en fedde hakkilinde filla pide ba der leydi med Niger witende feni foot no wadan hawrinde maunde sappo e didi le rume novembre warodo to ande so na hana non wadi Musa Hassan
ito diro piol bal gadaado Madagascar sukabe famarbe mena no don ciriye gam gadul piol bal gartirol e Gabon gadul tedum nyalade asawe go'o lewru octobre hitane ujunaje didi e sappo e jeego le leedi Libreville inusa sungaize ardido komite gadul fijoji piol bal wi ko sukabe famarbe mena no pijidan sukabe Abidjan godube duubi sappo e jeedidi den be jaha leedi Libreville o hali duko portal fijo championa arano mo Niger no fuddan ciagal hawrine mawde de feni foot gadoytedum sappo didi lewru novembre garo le tumbitere doso der wakati on hawrine den no ewo golle gadaade der hitane de e fa hande do e ballagal pelle de tumbite jewe tati darna ko wadoyte mauri
do de nyamei ya darle
tilaberi ya hadifa
Kettine studio Kalangu do radio mon
studio Kalangu yaadu leedi Niger
nani fande en gata yewtere meden pindino lerno kalirnomi yewtere meden pindino hande ni halatana do filla nyaw gite mbitengu e francire denda golokom nyawdu ni latingu donda no yotto nimbe milioji chapande jetati kongu suli le sudu duniyarum e der leedi meden Niger duni ingu tawa der nawa laji tatabi latidi der nyaw gite docteur Yakuba Sumana lokotoroje gite nani ko wi bandimin Mutari Muhammadu Domaju.
Le glaucome c'est une maladie des yeux.
Nyaw gite ko wite glaucome na walla non ko fuddirta sedda sedda fa yotto to nangata dadol gite fa mema fanu hiteri ko watta neddo yi'a. Beidol na walla kan no wadan neddo hepa gide mu. Na walla non ko fi mun no wodi sembe de duniyaru ganno bura himbe million yi chapande jetati godube nyawgu. Der mabbe pekki sappo do herme fuumi kujjogon do fuwala ko neddo wawta fami kono tawra e nyawgu ganna walla non ko nangirta neddo sedda sedda fa yotto to nyawtata ko ko wodi kan woni deni joomun nani hala maji gon doggira hana lokotorore gam be pama laabi dibe kani be koja ko nyawtata neddo nyaw non ko fuddari mu giide joomun uytortako ananta nawdum fu sayde etama ko fami ko kanno wakkati on don do nyawtatako deni fa mama law safare gino don ko joomun nyaw torto der nyaw gite na wallaji kan woni tatabel der leydi men ko torri himbe har na wallaji gite noddol gol mi watta de neddo nani hala maji gon joomun yaha loktorode law gan neddo no wawa wodude dun hallawol ciyam je tawi der sarobe mun no wodi dun
et suivre un traitement une fois que le diagnostic est établi.
Na watere Omar jodi on jettama sanne be woni firtambe kibaruji din e dengal fulfulde mede meccintina on duniya odon bay hettinade yewtere men pindino e francire ko wite forum studio Kalangu yamde jeegom e mintaji sappo e joyi do filla pusol butigaaje do enda der gallure mede nyamay joni mi accida suman sina wadda habaruji demgal hausankore.